It's whitey, TMB classy, General Conquer. Hey Mr. DJ, don't switch off the vibe. Wanangu wako bwi, wamekuja kula good time. Mana leo sele huku kachi wangoma, nyama zote bucha kazi fanya choma. Leo yani party party kinoma, siyakija bosi wataisoma. Mana leo sele kachi wangoma, nyama zote bucha kazi fanya choma. Leo yani party party kinoma, siyakija bosi wataisoma. Wanangu is cool down here, mana tukifa kuna kunywa pia. So enjoy your time here, ukiondoka kuna kuregea. Wanangu it's cool down here, mana tukifa kuna kunywa bia. So enjoy your time here, ukiondoka kuna kuregea. I wanna give you love, keep a kuro love. I wanna spread the love, keep a kuro love. I wanna give you love, keep a kuro love. I wanna spread the love,
yeah. General, keep a kuro love. Hini kipa puro love, blow knock out down kwa flow. I love what together one love me. Mina mtoto mzuri tusha kula hub. Na mistress, got the love. Na vitu vina penya mpaka kwa nerves. Just a single touch, lipo mgusa lilegea. Haku resisti haku punch, livo rusha lipokea. Alivo smart roll, jacky white and S junior. Kwenye giza she's the light na nahati na funkia kima benzi. Amenipanda kama stairs, katwita kanitikiso kumbali kasnea. Yeah, hapa nipata potea, take ya buka la party haisea. Shituwa shikaji wako wote naeza tokea. Cheki wa rembo kwa ya umezinga umelegea. Wa shikaji kwa minazi mpaka unajikojolea. Generali, nikuna YT and we don't care.
I wanna give you love, keep a puro love. I wanna spread the love, keep a puro love. I wanna give you love, keep a puro love. I wanna spread the love, keep a puro love.
Majaji na mizinga, leo tuko form zile chaps ilopinda. Leo tuko form baga tulizibetinga. Leo tupo form atulalile mita.
Wanangu is cool down here, mana tukifa kuna kunywa bia. So enjoy your time here, ukiondoka kuna kuregea. Wanangu it's cool down here, mana tukifa kuna kunywa bia. So enjoy your time here, ukiondoka kuna kuregea. I wanna give you love, keep a puro love. I wanna spread the love, keep a puro love. I wanna give you love, keep a puro love. I wanna spread the love, keep a puro love.